Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Mamadou Watara to bëgg jënd nga fandu hala Mamadou Sama Sego jom ñal sekra heedibe tebugol karanti wana fe hunde newinde dido wattuji di so bumako so kaddale di ndi yogabe kay nguytige jaati nambaraaji bangal mudun namu ko be mali holti wiide yo yimbe ben moobe yogabe gonbe to Côte d'Ivoire battitire ben Jupiter solasaabe dido leedi nangabe le mali yo hunde ben yeddata fe sara e wi yonko jottobe yogabe yewtere meden hertande hande meman halati alaji leedi ben tumiyantuno beedade e sariyaaji leedi ndi dabareji goddi donno ben mi jama yalla biltudi kabaru mudun no yawiri dingon seme kabaruji amen hande kigiri altinere 17 septembre 2022 bismillah sakirabe tebgol lo karante tidi sanali leedi mali bamako do e lekedde leedi ndi ben dudo talkuru yetaage feeli komisra ngaji di ben jamar nde woytike odo alhaali turdo be sanne e on wattu goto on ben lamko be cefaaki fe do ben no ko sambini kado tidalla Musa Malli Sisoko won ko ben ke dana festango sita sidibe
hande altinere 17 lewru septembre watti 10h li o commissariat wondo le commune neibo le genni bamako ana bobu ton jama ana yaha ana fitor tan yewutunde ne mo nirta carte de temuen gabe lonki fu nebe watta yogabe holliti wital kal ngan jaati ku nyakile leednin li o commissaire goto lamgi goto hebama mo jabe inde mudo haale holliti wi carte d'identité ana nyakile leedni fu am mangal mudo hande ga kango pe hor makko o e anda ko sabi dun ga on andi carte d'identité hebata ken le leedni le wi makko fanem yi hono carte d'identité feccete hakkune commissariat din ana fandi sanne le nde yontere carte d'identité temdra tan heba feccia hakkune tuudi police fu mangal mudun ga aran non menen pe hor amen mede wa mujunde ko yaata carte ngal temdre ñolama fu lewi makko le commissaire goddo kasin won police goto hollide mettenga mudun de o kabaru o holliti jama haas gundo e cardanti ana heburi cardanti won ile commissaire di gawo jabe facintunde fa handan jeddan kabaru o horebe be won ko wa jaati famutunde jamaare sabe o lafi cardanti le ministere homnine kabaru deejere be holliti wi ima draj ana wonde wadede yalla pati cardanti nyakale leede fu e mangal mudun ga du e tawede fu ku heebi be leedi hanne holliti wi talkal ngal jaati yu hebata ken le bamako kay lamoda keddan le leedni
karanti tidi jaati fayli kedde leedi ni so le commissaire yogaaji mbiyan karanti wala feej nokuji goddi kay edi tidi ciogu yom ben jamarande woytike sadde mbiyan woytike jaati kabar mudu e wi mabbe mbiyan nambaraaji na fawi e do odo hebgol karanti mbiyan yogaama be wonko sifi kedda na fastango sita sidibe
non ne arrondissement chamala mas
mimi wadi commissaire ko heewi gafa handen bete wonko hemi karanti dudumi mojjini ko nyaa didi handen du jaati wonko mi hebmi mo dawo sona ni tidi fa wala sedan ben haani buude ciogu on du hebde karanti tentejo do puri nafude ga kalsimude heewi makalsimude heewe do ga fu wala sugulata amen kasin menega yalla hebe 40 tan do tan wil amen fande ma hebe 40 li genni segudo sun wala immoda watti fajiri suna hebe 40 la fi 41 an hebe tan torraji mawdi sa watti jaman so police am ana nanga yime so be lamdik ma 40 an wala tan be nabeten ga yoga wodi holliti wi yurgo yurka ko anale di golleji sa sa yobe kalsi du hebe ta 40 o
sagar wal to ta haglaji modu kabar jamal banga bembe amen facebook e twitter yimbe gonbe le talatay ben wuro talatay ngondi yaltude e le nuko sabi ben wolde hakunde gube jadinkobe almusarat msa e kayedun jenni men denno dum ne ko holliti ngotonabe gonbe ton holliti wido dun ben leruji kewdi be do ngadi ben wolde denno nuko onati juude gube men gubal jenni men dum woni ko ben ngadbe bonandaji kewdi e le nuko ben jamare hewbe ben temede kewde gondi yaltude yaade nukuji di denago woni mudum buri fufto gawotuno denno bedoto famu e le kabar mudun e le korata ko fande le dido kabar men kabaruji di lamkobe malibe holliti wiide ben yoppiter solosabe Côte d'Ivoire nangabe malibe ben wattitire inde andite en yogabe jabe leedi ndi gonbe Côte d'Ivoire e wi docteur Mohamadou Sanogo ben musel jande duure to bamako do ben do kabaru sariya ka do ben anya yeddata fe sariya kanon dum yata fe ciagal kaldal e kawral hakunde ledde didde kanko Adama Amadou Haydara no dimo kedda nafisango sita sidibe
fandene mangal pale leedi ko dabbu damal yoppite dum wawa wadede suni wala ni malika Côte d'Ivoire signa talkuru jungon lamu kobe andin be seria sabi dum ko holliti seria yi dufa damudum so yoppiti be tabe signa talgi do lawol seria dum kay ben wa gollude lamu politika bangal politiki du be de wa yoppude be tawa torra fu wadai sabi dum wawa yede tagan imma draji e jodo be kala imme debbe e jeegon mercenaire Côte d'Ivoire nangabe leedi malbe wawa yoppede suni wala ni be kala fa handen do seria ji goddi hakkune ngonɗe leede ɗiɗi. Saabi menen ndu yimɓe amen ana leydi maɓɓe ɓeyde jukkaaɓe ko haani hokkeede leydi Mali. So uddi neɗɗo fa yetti watti goɗɗo sari ana yamire yoppaaɓe watti goɗɗo an tun mo neɗɗo haana ƴaɓɓaade le muɗum le kasu. Ga ɗu e taweede fuu ɓe signina talki hakkunde laamu koɓe anndunɓe sariyaaji ɗe leede ɗiɗi.
To l'hôpital Gabriel Touré arriɓeɓe anditi jaati waddi e mbiyen telaji kaake gollirɗe na woodi ɗiɗo wattuji ɗi e wi maɓɓe yo saabi ferñango mbiyen camɗo dow nokku o wattu toɓoji mawɗi lewru juillet ƴaɓɓino ndu. Ndenno ɓe ɓamɓe totti mbiyen taƴural ka wiide ima daraja godi waɗede yalla dawrude ɗon no yawiri. Docteur Abdoulaye Sanogo woni hoorejo l'hôpital Gabriel Touré wonko hanni Halima yettata keɗena fayistago sita sidi ɓe.
Les machines qui sont
mansingaji bondi do din gotol mudu sikanere o sikanere ana joge daroga mangal le docteur Gabriel Touré ne yimbe tampube sanne iwobe le leedi malni e mangal mudu fu Gabriel Touré warta lele nokko urgence le thème der fu chefande jeddon yimbe machine binabe mede heba dun ñolma fu le genni bamakoni fa wartande lambordo caddande handen be yimbe wawa jewtede fey anta ko wodi e mebbe soni walan machine gollal mudun soni on machine boni neddo fu bondo docteur do mo sella matandu fe hono docteur be gollem fawi do ƴewtunde le calli bani adama e nanal muɗum fu ana gollira e machine en tirteɗo fibroscope o machine du bonɗo ñalan hannden nde fa ɗo naati haalaji hewde hakkunde dogotoron ɓe ɓiɓɓe leydi Mali fu tinno fama amen menen men le dogotoro ɗo saabe ñawde ɓe
service public.
To tomiya toon hultan wi telaji leydi na jiriwi sanne mbiyen talki kewɗi goni to suudu saria toon tribunal tomiya hulti wiide yo ɓuuri fof banggal mbiyen sariyaji fina tawaji. Ndenno ko ɗum woni kuteji ɗiɗo telaji ko ɗum fof lamkoɓe wondi yalla hadde ɗi yirude. Ndenno kanko keƴaɗo amen to yuruso toon Ali Tomiya jafo ɗon to tomiya toon Isiaka Koulibaly wonko heɓen keɗa fastango Ali Cisse e sita sidi ɓe.
Hoɗum saabi baasi leydi ana heewi hannde Tomiya, yimɓe le gomɓe toon ɓe homo fuu ana haala ko miili sabi bindu.
Le watti goto men noddama to préfet Tomiya on o yamiri amen mi darna ɗi golleji pati mi heeɓa hen torraji ɗu saabi somi darni gollal ngal fa hannden hunde fo Allah mi heɓey. Ga ɗu e tawede fuu mi wara mi waɗa plainti mi holla metti amen soni on faami leydi nin mamra amen ka babra amen wonko gollini kamɓe kamen leydi nin mi rema ɗum. Gasa hokki neɗɗo leydi hannden duuɓi ɓoyi tan jomi waran wiya kañi jeeyi leydi mani. Min jaati mi wiɓe ɓe acca haala leydi ni sa wala fof ko jaasi wodle hakkunde yimɓe.
Le wi kanko Issa Koulibaly procureur tribunal Tomiñato ɗiɗo baasiji sababu muɗum ana heewi kutteje muɗum ndu ana mawni sanne.
Les facteurs qui les favorisent, les traitements des valeurs traditionnelles.
Ko natto saabe ɗi torraji ɗo yo fanɗugon ladde ɗi ɓel muɗum kammuɗum toɓata sanne kasin caggal muɗum jamare ndu heewi homo fuu wi kayen ana darna hoore muɗum. Ɗum won saabe ko waddata ɗi torraji ɗum ngu naati saabe hannden yimɓe wawa kowrde jaati dow leydi golletini. Sona lamdiki yogaaɓe ɓeyde wi an saabe kokkeji bonɗi saabe sa hokki neɗɗo leydi hannden juuti ɓoye fuu so wiɗa waran jaɓa leydi mani jommu salton so wala yiiton fallamu hokkude neɗɗo leydi rema ɗu e tawaga meɗen. Ga ɗu e tawede fuu torraji mawɗi anal matele mu handen sa won yogaɓe ana fiyodira yogaɓe jaade ana maaya hen.
Saabi baasi o won fedde juɗinande to moɓe noddirta ko fo lollirɗo commission foncière golle makko woni tewtude heɓande dabere tiɗɗalaji ɓiliɗe e leydi Tomiya to lopo disana goto e fedde
nde. Mi waɗi kile hewɗe yaade laamu saabi ɗi torraji gooti ga caggal muɗum mi wonmi faami ballamu taƴiri saria ɗi fuu ɗum natta ko saabi timmina wolde hakkunde leñi ɗi ga yimɓe jooɗi ɓe gaaɓe. Caggal muɗum ko gouvernement waɗi ƴeewi fii dabari joƴƴini hunde ko entitirte ko fo ɗum yo fedde wawita joƴƴinan hannen ko jantata hakkunde remoɓe durooɓe e neɗɗo fuu mo gollal muɗum fawi dow leydi yalle pati mettinata hakkunde meɓɓe.
To won ko kanko Isiaka Koulibaly o heɓani studio tamani iwre Tomiya.
Sijo tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakraɓe le kabaroji amen kiriduji to balflaɓe toon holta wiide dawol maayo ngo fuɗɗiti ñande asawere mbiyen dow maayoji baafi e bakoye mbiyen ndenno to balflaɓe ndenno moterŋaji ana wara balɗe sappo e joyi ɗiɗi mbiyen balɗe sappo e joyi hannde moterŋaji ɗiɗɗe boni noon mbiyen ɗum haɗi noon yawara dow mbiyen ɗiɗo maayoji ɗi. Ndenno ɗum laatiki jaati sababu mbiyen telaji kewɗi banggal dawol yimɓele e kañe guineji maɓɓe ko ɓuuri miliyoji mbiyen jetti sifa naati e kabaru muɗum. to bankas ton balde sede fadde futtingol jandiji di men ciogu kaki jangnirde di beediki sanne denno dum latiki jati be mbere wonande kambe sarabe be sabe beedade men itugol jawdi men dido jawdi sarabe dun na dumi be dun itugol jawdi men tiningaaji kanye transport kambe sugabe lokko kanye du kabaru nyamduji mabbe denno tawrabe mobe galleji yogabe kay men gila joni fuddi wembede be bidi do berna cioguji di jawti san hika en timna nak wawridi to gawdo holta wiide fedde ben lollirnde AGVP humoninde labal ngaldurende wadi imadra nyande ben betin alande woni sabu go lewrundu imadraji be dangul famu jamarade nyaw pa ben gubbol den no fana mudun woni fiide dabar no jamarade hinota dabareji sakude nyaw o e hono ben labal e ko nande mudun den no dum wadama e le ben nokuji goldirde region humoninde jeunesse Sacramento tumita kabar yaman hande misito na basar fu humta dubbe malame 3 dubbe positif tamani po orgu mar nodon jamu 37321 do sede yotre meden magazine sido tamani taw mbiyan kawral hakunde yimbel idon metabe non woni dewral e mbiyan dun ko winda e le bembe gogol denno leedi men di kay kambar bangal mudun e mbiyan imadraji kewdi na wodi e bangal finatawaji su kabaru dewral leedi mali denno dun woni kaba mbiyan kabaru magazine am hande mo heban kanko khalifa goita kedan ko mi hodan faccitino yo enkire jam
leedi mali ndi gilla boyi na tuugi do nesuji tekkudi gondal e dewral laltuuri sababu timminde basi bangal dewrintinde yimbe sidi umar sango yo nyaño o memi hala ido nesuji di yimbe le notorto wadde dewral
je pour évoquer en priorité
ni wamde hala tafun dindiragu kanyudun kongol teddugol hakunde sinuji kewdi leedi ndi pedade dum dun non wodi kabaru dewgal hakunde yimbe le hewbe danyeli gure e gel e do gede la sababu kala wattu su basi imi hakkunde yimɓe tan ɗi heɓente dabare zaman juno o pelle kewɗe na gaɗa imadraji hewtagol jam yala kala ɓinguel leydi ne laato moniɗo yirwere e jowla laamu yo hono ni fedde fink pis yuɓɓino golleji ndeɗo fedde Abdoul Kassim Fomba mimmi haala ɗat dabareji dewral yimɓele yogaɓe gonɓe leydi nokkuji ɗi so bangal dina so bangal jokolɓe madun rewɓe ne mbawi nawtorede dawrude tellaji e leydi ɗo nokkuji ɗi so basi so goɗɗum e wi Abdoul Kassim Fomba wakkat joni o golleji ɓeɗo yimɓele ɓe no jogui nafa sanne ka ɗum fo tawede holtiwide no wawi wasude heɓude lawol saabu gueɗe yogaje ɓurtikako ɗum no wawi dawrede banggal immadraji hewtagol jam le nokkuji bangge goɗɗo ɗum yimɓele gonɓe le ɗiɗo nokkuji ɗi ne mbawi fayso tawi ɓe imminaki ɗum wadde immadraji dewral hakkude yimɓe ɗum walda yimɓele hakkika andanɓe hon ɗiɗo immadraji saabu muɗum no sato so annaji yogaji ɓammama ɓeɗo yimɓele ɓe andita fi kabaru muɗum ñeño o kay miccintini nafaga sefagol e wimako ko yimɓele na mbawani ɗum no fewiri latto sababu timminde basiji e wolde kewɗe yalla hawrintinde jañeli keɗɗanna sidi Oumar Sangou soni wolde immike leydi ɗo nokkuji ɗi ñeeɓe ko nandi mum en nawtorete ɓeɗo mbawanɓe haala na wodi ɗum sahiɓe mbawɓe wadde kaldal e dewral hakkunde yimɓeɓe basi immi hakkunde mum en e timminde kabar muɗum saabi ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe haala mum en na jaɓana sanne micitin wiide leydi mali ndi ana wara duuɓi yogaji hannde hertani ministre hurde kabaru dewral ɗiɓe leydi ndi heƴaɓe ndeɗo gollirde nda ley keddal leydi ndi fof eɓe noddude pelle région komaniɗe faaba dewral